Zscoop.com.
Dinkahendera zanga ndisanamende nalibire tumapulani tango kumana iwe ndiine ona ndikusanja mapulani kuno ndikumbali bebi tili awiri ndikutsitsa mfundo manifesto koma ndikangolowa muboma lako sinzatula panzi udindo otsutsa boma samalephera madameji koma ulendo uno akumana nazo ndilibe chipani ine independent iwe ndiwe my running mate. Mapulani yanga mapulani ati mapulani ati mapulani baby awandi otimati mapulani akuti my baby girl awandi otimati mapulani. Amandicha one man chienda yeka tango kumana iwe ndine baby tikuenda wawiri. You better tell your friends adzavale madiresi apa mwamba ine ndiye zanga titapa masuti apa mwamba abambo ako adzakuperekeze baby kudzakusiya manja mwanga ndikufuna mai wanga kamandiwona adziwona maso mwawo bambo vanga ndimumwe adadi anawotengera amami kuwachosa pakomola makolo vawo mapulani yanga mapulani ndiyawa ati mapulani kuma mapulani baby imva mapulani kumano
Zscoop.